So do you feel the same, that Wasu who believe Kenya, I think like Kenya was on, I believe, the only way to show you can drive
ni speed
through speeding.
Sikuna ka BMW X4 ka white kana ushow hapo.
Yako mekuwa na science huko.
Yeah, kuna science. I thought ni yako, my brother.
No, ni zile wishful thinking.
Yeah, ni achanila. But sasa umeturudisha hapa kwa story ingine. Hebu tuambie hiyo mambo ya haga kwa dashboard.
Sina na shida.
You tell us, what have you been doing?
What have you been doing?
Tell us.
Kusi leo muna confess. Hata robo umetoka confess zingine.
Gani, mimi confess ni...
Ikonene. Episode 583. Tukisema Happy New Year.
Happy New Year, guys.
Yes, Happy 2026. Damn. And a prosperous 2026. And most importantly, a healthy 2026.
Isn't it? Yeah.
Also, Maga, you have many problems, but when you're sick, you have only one problem.
Mm-hmm.
Yeah. And your problem is a kuaguan. So, tuna kuisha very healthy 2026. Now, of course, tuko na robo. Robo ni ajizo?
Ha, niko true, jamaa. Niko true.
Mepoteo, mepoteo. Umeko wapi?
Ah, wazoja, mi nika shilingi. Lazima nitafutwe.
Sikia aje.
Zoja ni malaini mwafu ndangetumia.
Naona tu Bob kwa barabara na achana na...
Sabro. Pole. Mi nika dola, basa. Kwa mwafu mzwa tupo 2026, unajua health,
Yes.
Health, physical health, mental health. Health, unajua, health in all ways, financial health,
yes,
zote te social health.
Resolutions gani mko nazo? Because mimi nataka this time nataka kuwa serious na sugar jo.
Mm-hmm.
And nime come to notice in December sijakuwa nikifuata makuwa nikidishi anything, and nime notice back pain yangu imekuwa more in December than other months. You story ati sugar waga ina promote waga ina nini enhance inflammation. It's actually true. Like ile time nime reduce sugar, sometimes I even forget I have back pain. But time kama hii vile nimekuwa nikimisbehave, ikiwa kajuo, ikiwa kachapati, njiva, mchele, menotice ni kama inarudi. So one of my New Year resolutions ni nataka kuwa serious this time na suri za kupunguza sugar in general. Najua, kuget as, kutake as little sugar as possible.
Okay.
Mi mamba resolutions sichapagi. Kuzumi ya yangu mu make time ya birthday yangu.
Time
ya birthday yangu ndo muangalia more vitu inaweza fanya zangu.
Yeah.
Hii ingine ya kila mtu hii ya January. Tumuaga tu ni transition tu ya one day to the next.
So,
alafu nasikia mtu, ay, mwaka hii, sitakuwa, hii mwaka, Then, within about 2 weeks, mwafa natuambia pata chaskari. Valentine inakuja. Na atakuna mtafuna makeki hapa za Valentine.
Hazi, nimesema nita try kupunguza. Nita try kupunguza. Kwa zina kwa like one of those things ile. Unajua. Like, it's so hard, man. Like, kuachana shawashi. You guy na kuachana na mchele. Kuachana na sembe. It looks very simple. But till uanza kukula nyama and you notice nyama, waga ina get boring super fast more than kichapo fulani. She notice like nyama mse we miss till it's all you have on the table and there is no carbs. That's when you'll be like, damn, I need some carbs here. But as you know, have carbs without any protein and you'll be okay. She notice. I think that's why soon ona.
Mi wife complain. Anasemaga, iya naboeka ngina nyama. Chanya mi wifanya nikikula too much pork, tenda beef.
Yeah.
Then after beef, niko chicken. So just rotate them like that.
But so you always take them with something.
Nikitoka hapo niko raw.
Do you add them with any added anything? Do you take with any carbs? Because the problem is the carbs part.
Funny thing.
Because waru is carbs.
Yeah, I get it. Yeah. But I also don't. Sahi nimekuwa intolerant ki come to hizo carbs. Kama ninjiva, yes, nitachukua. Maybe I will have a plate. What's been happening? Kama tukienda place na mwafu. Naenda na chukua plate ya waru. But ni yana kula mo.
Yeah, December ni mimi spesifu.
Nikichukua ugali, mimi hata kutoka ni kuwa mtu hiyo anything. Yes, I don't hate it. But kidogo tu is just enough. Ingine ni kama iki mix na skuma. There's something. It's just not working. So... I don't know. For me, I would say more health, of course, because you can't be here, you can't be able to do shit, you can't be able to enjoy life. Kama una health. So I think that's paramount. And Yes, and I think more man. You know, people say, money never made me. Money never changed me. But money better make me.
Yes, yes, yes.
So, and I think those two things, health and money.
Yeah, financial health. You dictate. Physical
health. Yeah, two, year in, year out.
Yeah, yeah, financial health.
Yeah.
Unajua kuna malu mesema ti unataka kuchukua viazi. Alafu muafu ndana kula more. Hai kanrudisha mbali. Uzaishikanisha. Muafu ndana tafuna more.
Oh shit.
Oh shit.
Damn. Yeah, but true.
Yeah, anakula mingi. Anakula mingi. Let me share.
Yeah. But me in terms of feeding, kula mukula poa. Yeah. Mu tend to eat more proteins, nyama kwanza. So ni mioga tu ni beef na goat, lamb hizo tu. Alafu fish sana. Fish,
oh, okay.
Fish inakupatia much more.
Yeah, efficient.
Efficiently. Alafu carbs kidogo hapa na pale. But so zingine una body yako ndio inadai.
Okay.
Hiyo tu. But nikuangalia tu health. Unajua health hiyo. Alafu mental health pia. Vitu za kuavoid vitu mizi. Tabu.
Ikikama to health, two things nataka kufanya. Number one, hopefully nitaifanyia Kenya. Nataka sana kufanya acupuncture for my lower back pain.
What's that?
Acupuncture ni ilo nenda gaju. Ni ya kichainist. Oh! Nadungwa na hizo.
Ni methods.
So either hiyo, na ama hiyo ikikataa, nataka sana this is like this year, because by the time I was on a check-in this year nataka sana kuenda China, na nikienda China that's one of the things nataka kufanya. Nataka kubeba, kuna hard disk fulani ya iko nini ili crash. Nataka kubeba hiyo hard disk, because ni hardware na niko sure kwa niza repair hiyo kwa street.
Made in China.
Yes, niza repair hiyo kwa street. So that's number one. Yes. Number two, yes, is nataka kufanya acupuncture. I'm sure acupuncture ama hata hizo za Raila ilikuwa ni Ayurvedic clinic.
Ayurvedic.
Niko sure inaweza get rid of your back pain. Yangu kuzania kwa nasema alikuwa na back pain, anaitwa nani? Ubuda. Ubuda anaitwa nani? Farid Kimani. Na ali solve through diet na tizi. So nataka kujua ni tizi gani la solid. Cuz back pain yangu kujaga ikienda inakuja ikienda na wageni niudhi kabisa. So I feel like it's time. Unajua the more naendelea nayo, the more itakuwa a life thing. But hizi vitu unapataga, you just try something. So yeah, acupuncture, nasikia inakuwaga some ish, eh? It's painful as hell. Hizo needles zikiwekwa, but nasikia zikitolewa jo waga zinatoka na hiyo uchungu
yote. But so, unaweza jaribu pia cupping. Unajua kwanza hii area huko, so unakuna kabla hizo noma za Minnesota zilanduku 100%, hii area itaaffectiwa mbaya. So unaweza kuna area mobs za cupping huko.
Nisha itikio story ya cupping,
ilikuwa hata kwa algorithm.
Iko na significance mob in Islam, unajua pia. So, but ina help sana.
Na waga donga api, because funny enough, kuna time kwa nataka kuidu, I think I even checked a few places around here, and then I didn't do it. Kuzio niza taka tuende na ira ya record, joe yonegi.
Si chapa mobs inaweza kama 335 hapo kipanda. Depending na saile base utapata, but around ziko
watu ni wengi. Watu wa nini, physical science ama sport science?
Emoga na ka issue fulani hapa kidogo hapa juu, but yangu ni kuna time inakama inasumbua, but since ni shughulikiwe last ilipotea. But zingine
watu wa cupping
nilendaga cupping kitambo, ikanyoka tu poa. But then nikabeba bug sungine vibaya, kakarudi. But sasa siku zingine hapa tujanja ku stretch.
Oh, okay.
Ikianza na stretch.
Yeah, cupping, I think that's one of the things I'll do this year, man. Yeah. Because I really want to get rid of hiyo. Lovely, pia tumesema jo financial health. So tunataka kuwa bigger, better this year. Yeah. We want to naitwa nini jo? Ile ku up ni ku out what? Yeah, take it to the next level, man. Hiyo, alafu pia kucelebrate iko nini at 5.
Yeah.
So iko nini at 5, tunataka kuido bigger, better. And tuna hope wasi watatu join.
That's in May,
iko nini at 5. Ira ya tuna hope itakuwa imeenda those terrorist prone areas itatu join.
Yeah.
Yeah, because robo waga nenda areas ingine jo. I think tuko tunabonga atakula bongana robo mande jo na mzaji uko happy jo haina invest jiko Garissa jo unaenda ga places zingine mpaka ukitafuta ukitafuta visa ya majua nafaa kwa zile za uko sure
ya recent travels
hapana unakumbuka unakumbuka ile noma ya TZ kule Kenya versus Tanzania kukakuwa na ka college fulani sijui nani alienda. Sio ndo college mofa niambia nikaangalie Garissa ndo
kwa nini ndo kwa college gani ile.
Ndio nitafuta uipate.
Na kwa college.
Unaikumbuka?
Ni black.
Na alikuwa ameenda huko hiyo college. Haikuwa Samia, ilikuwa nani?
Kulikuwa na ka MP fulani hapo alikuwa anaongea.
Yeye anaongea mob sana. Alienda hiyo college. Ilikuwa college
nyingine. Yeah. Ama mada fulani alikuwa anasema sijui tutawafunza adabu au
something. Alikuwa ameenda so college.
Unaitafuta kona yote unamwe sijui enda pengine kuku kienda huko hakuna na kuna highlights I think waliandika tu hapo ukapiga picha nikarudi ama ilikuwa kitu ya alisoma kamaliza ilifunguliwa juu yake akafundishwa kamaliza ikafungwa kienda
yeah. So I think me this year try of tumbili acupuncture na nini na what is it called acupuncture na your cupping alafu kitu fani ni as soon as ni get this back pain solved nitaza kudu hizo tizi za mgongo kuzoja kuna hizo tizi za mgongo za gym hizo za kunini lower back wago na jibend kabisa alafu na fani hivi na
pia hyper extension
hizo sasa antazidu cause if I was doing that ile time cause mi yangu nasamaga niletwa na editing kuna time hapo I think 2022 hapo ndio lejiumiza. Sasa ilikuwa ile straight. I think ni straight after death ya bro. Kulikuwa na that thing of, damn, this life thing is so fragile.
Yeah.
So you need to push yourself to the next level. So yu time najua, bado hakuna help. Like, I'm the help. Niliji push design ingine. So ilikuwa gani kushoot. So tuseme tumeshoot kaa 4 hours. Naenda nakalia jo. Mini kwa mjinga pia. Nikuwa naenda kukalia plastic jo. Plastic inakaa hivi
jo. Zile vitu za mgojeni hapa zile za reception.
So you time alafu nikimaliza na stretch nachukua zile za kumbe ujuu na mess mgongo kuzi time ndio baadaye unakaa kujua hizo stories ji ergonomics ji nini nini alafu ergonomics za Kenya pia don't really think ni ergonomic cuz hata nilienda kutafuta ju ergonomic mattress I don't think ni ergonomic
hizo unless ni huko kwa ma factory huko. Tingetizo kitu ina align but mimi najua mwafa kisema ga back move kiria ni as a result of them days is active days
arching
I was not arching people not being arched
but you know sometimes you kunja yourself
deadly. Hawezi kunjana kama utajikunja.
Sikia, rayo sabati, isi utu watu natuwaka. Sifiki,
or maybe it's twerk. Because you stopped. Huh?
Stopped twerk. But I still twerk somewhere. Man. It was like I was not totally twerking. Then you get one like zileza. But I still twerk somewhere. Man. But yeah, wacha tubongejua 2025. Imeko a very interesting year. And one of the interesting things that may happen in mwaka ni mina bestia robot will end up to ki clash. That's Gaido jo. Gaido atakangi story zangu jo robojo. Hata majuzi ilibidi ni joke na yeye. Alikuwa amepost video fulani I think akiwa pahali akijivinjari. Kabidi nikamo enjoy nikamwambia zile za hey, Gaido jo si uniambie place huko niambie route jo. So that was nini. So but umejua Gaido for some time.
Yeah.
This version of Gaido unayonaji? Because the version of Gaido is everyone is a sellout. Everyone is being paid by Ruto. Everyone is...
Gaido is a mob. Gaido is a... Ni beshte. Hata tangu ile time aki... Akitika kuvaitika.
Yes, yes.
Kitambo ile. Kwa beshte tu sana. Bado suwa mabeshte sana. I think kuna last two kiongea, but it may take time. But issue ya ku... Everyone akikam kubonga ni uko side ya
Ruto.
Ya Ruto hapo ndo sim support at all cause wajua kuna gaso ngine pia tuenda na client wa genuine call unaweza kunafanya kitu kai genuine comment about something ama pia unapatia na genuine criticism. Na so ni genuine criticism inamaanisha kitu everything is negative.
Yeah.
Unaweza kwa something mtaanza fanya kitu positive ama you just mentioning it without any biasness tu unaona so but you could attack everyone ndo mbaya aizi kwa lone ranger
yes
kwa hii hata kwa aizi kwa lone ranger kwa hizi fight zinaendelea so ana need to embrace watu wengine pia na akisikia tu mtu amesema kitu si lazima ichukue nika personal tu kwake mwenyewe unaona imaanishi tukiongelea someone lazima wote kwetu ni negative
yes.
Itakuwa ni kama news ya Kenya una 9 o'clock news ya Kenya whole story is negative zote unashindwa hakuna kitu poa imefanyika Kenya unaona so nafatu embrace you can be in the same fight but kila mtu ana fight differently unaona okay. Kuna mtu wa sword, kuna mtu wa bows and arrows, kuna mtu wa mkuki, but we are all warriors on the same team.
And we are all soldiers of Jah.
Exactly. Yeah.
Yeah. Mm. Okay, okay.
Na yuko wapi?
Sijui amejificha wapi. That's one thing ile siwezi kuambia. Kuna vile nilimuenjoy hivyo, kuna Raya aliandika, yes, he wants more tickets from Ruto to go to the U.S. Damn, majora yao gazina believe Ruto alinibaya tikiti ya kuenda States.
Inaniwewe.
Yeah.
That was
2024, last year.
Okay.
Yeah. Last year but one. Yeah. Last year but one.
Last year kuenda States.
Zijo.
Mwaka mwako kienda everywhere he wants. Mwaka sana tika kuenda China.
Hibia China.
Na China kidogo kikamu na una
express unatengenezo.
China hii?
Rhymes with va China. China of course. Na look forward to your inchi jo. Wile nasema kana gezi raya zinaishi in 2015. Mekuwa nikichekizo ma project zao. Because even talking of China, wamekuwa kiduizo ti nini, like wamekuwa kitest mandai zao. Well, that's one of the interesting things nimeona this year. Izo crash test. So crash test, zimekuwa gakali ni crash test za hii gari inaitwa nini. Ni za Volvo, sindio? But China bana, zina do the next level bana. Kuna moja nilicheki, ile gari nangukiwa na container jo.
Oh, ee.
Uliona? Na ina bounce tu.
Yeah.
Kuzi hiyo ni sana ni gari ya Nairobi jo. Kuzi Nairobi unzangu kiwa na container any day. Kuzi menikumbusha kuna moja nilicheki ya India. Ile gari nangu kiwa na kilori. Sijuka muliona ni Mahindra flani. Aule mse ni Yesu Kristo straight jo. Yeah, ni Kristo alafu zi. Kiule mse ni kwa ngombe straight. Like in hivi jo.
Mese makontuna ni kakumukes. It's a dark joke but si pia container inaweza angukia gari.
Ni tena.
Kuna msee jo alienda hapo kwa gari jojo.
Oh shit. Damn, yenyewe jo. Gari yake imekuwa dark. Akumbuki ile nini kuna boy flani ilikuwa ni hata November.
Ni November.
Ule boy alianguka sijui kutoka 14th floor.
Oh,
akaangukia gari akiwa ndedhe.
Oh, pale ilikuwa ni Kilimani.
Kwa Kilimani, yeah.
So unajua nini now manufacturers hiyo gari wako like, okay. Yeah, okay. Tunani idea nyingine weza withstand more trauma.
Yeah, but hizo dinga za China, kulingine ndio na waki, ini kuna kwa test, zo za shocks na nini. Ili choma BMW. Na hizo gari zao ziko level
ile ya kunini. But sasa ni hivyo ni interesting cause kitu ina happen nayo ni like majuzi kuna Mkenya amepost kuna moja jetwa flani liko involved kwa accident. Ili nini? Ilikuwa write off. So with this in the result lazima pia another thing lazima to check ni usinunue first generation. Always avoid first generation anything, always avoid. Najivo. Because first generation waga, it's the time they are testing out. Then with time, the technology gets better. So, nezata kamfujumu na hii crash test. Hii ni crash test ya China in 2025. Jo, ona jo vitu zinafanywa jo. Like wanazigongesha vitu zingine. So, inamanisha, unza click play jo. Unza inamanisha in the future. Tutakuwa safe ndani hizi magari jo. Na cheki moja inagongwa from both sides jo. They go poo-poo. Afuta chiki moja hapo inangukiwa na container. Na bado ina maintain. Check it. Isn't it a crash test? Zingine kali jo.
Jesus, yeah. Hizo ni kali.
Yeah. Kuna moja nilicheki wanasema, I think ni Huawei. Sijui made from the same materials as a jet.
Yeah, but hizi wanasiasa ndo watakuwa wanazinunua sasa. Anaingia ground na mkimtandika hiko tu ndani comfort.
Hao ndio wako kwa hostel environment.
Exactly.
Na sasa ine zataka kuuliza.
Yes.
Ma 3 za Kenya. Tukiinsist zikuwe na hii material. Will this make them safer ama more dangerous?
Yeah. More dangerous.
Sindio?
More dangerous. Because
watajua sawa hizi daddy.
Naona ki over nini aki overtake trailer jo.
Yeah.
Yeah, kwa blind spot.
Yes, and anambia mtu wa trailer gonga usikie.
Niangushie.
Yeah. Ilikuwa but sasa hii sasa ni kikamtu mandai za China. Alafu kitu fanye nini kwa nabonga joy story. Unajua ati China imeanza ku affect US mpaka Porsche. Porsche ati profits za Porsche zili go from 4 billion to 40 million. In 1 year.
Yeah.
Zili drop by 99%.
Yeah.
Na hindi juu ya anticipation ya wase that gari za China zinakuja na zitakuwa cheaper. Na cheki. Kayo gari ya Xiaomi. Najua? Yo Xiaomi inakuja. Yo Xiaomi by the time like edition 5 ya yo Xiaomi yo gari itakuwa ni gari ya kifahari.
Lakini hizo gari unazongelea juzi. But zile ma old school. Kuna Range Rover ingine. Range Rover autobiography.
Rate nuna gani kaa? Oh, fili gini kaa tuliharibu yo gari.
Kuharibu na waliharibu.
Every corner unayona.
Mchinku, waisi mchinku, mpandre, nebaki the same.
Waliharia.
Waliharia. Lakini bado, damn, yo gari kiwa nayo tu, umesumame na kanike naenda. I don't need kufanya vitu mopu. Unasumame. Juzi ni kwa nona, mkiongele ile ukiwa ndani ya ile intokaje ile Mercedes ile.
Yes, because I was also coming. Kama kuna gari niliingia niko like, damn man. Damn. That was in March. That was in March. Ilikuwa ni GLE.
GLE.
That was...
tulienda na manga.
Iyo ni gari yenye nilifanya.
Yeah. It makes you ambitious.
Aspire.
Kitu funny ni, coming to think of it, after kuingia hata kwa benzi ya Karisma majuzi. Hiyo GLE ilikuwa haikuwa that. I don't know ilikuwa ya which year. Kwa dashboard yake haikuwa kai dashboard. Kwa saizi zote ziko na hii dashboard ya kindege. Kwa hiyo kuna kufilia kaa ndege hiyo time zi. Haikuwa na dashboard ya ndege. Ilikuwa, was it that? Because I don't remember how it was. Kwa squeezy, that's one thing. Ile benzi inajulikana nayo niyo comfort ya inside like inakaa ndege tulingia kwa nini ya Karisma jo. Afu ulipata after nishaingia kwa nyingine still nikiwa coast niliingia ndani ya nyingine jo ile like ile dashboard, that's one thing Benz inachapia like hiyo. Alafu hizo ni hiyo ni ma speakers naitwa ni Baumeister ama some shit
into,
for me is like, the
unaisikia mpaka huku jo.
You get that maybe for the model.
Yes.
Maybe hizi ngine za class na nini. You expect sasa ikuwe na that level of executiveness. But this was more in off-road. And me, I'm more off-road than any.
Yeah, I know. Yeah. Off-road is the shit.
Unakakuwa gari tu inaanza kumasaje. Alafu inakujua. Yo kiti najua sasa zile wewe ndo umekalia memory. Ya kukua uni robo.
Eh, unza set.
Ai, ndakusagu. At is back issues. Ukiingia kwenye gari, you leave them back where you are coming from, eh. Ukiingia gari. Ai.
Wewe unatukumbusha nani sasa alikuwa anatuambia hivi, anaitwa nani Karisma bado. Alikuwa anatupatia ile story ya vile before by Benz, kwa sababu by E-Class. So kwa sababu before his E-Class he was driving some, was it Mazda? And your Mazda kunatoka na stretching.
Kwa nashindwa. How atalikuwa kwa gari and then maybe wanabongana na boys wake. Like the big car guys. Tuko like ati utoka then wana drive you know kama ku pass time. Like how na mimi nataka nifike kwa destination nitoke kwa hiyo gari.
Ukishuka umechoka.
Timgongo tulikuwa nafika yeye msanii. Tena fika ame sweat the whole bag.
Unajua kesi ile gari unafika umeshuka umechoka. Utafikiri umpanda zile matriza kutoka Ngara ukienda Kikomba.
Au zile number 3.
Lakini kuna gari ukishuka unashindwa umeshuka unaenda wapi? Unataka urudi ndani. Temperature control. Unakumbuka juzi mkiongea juu ile G-Wagon. Kuna ngati fulani alifika kwa G-Wagon na kaanza kufight na mtu.
Mlami fulani.
Ukasema utakaje kwa G-Wagon? Mimi kio kwa hiyo
road inakuwa ni road rage.
Utakuja na road rage kwa G-Wagon.
Yes.
Imenikumbusha kuna Mkenya fulani huitwa Ken Kehio. Anakuwa kama side za US. You do igi, I think yuko US because yuko in a first world, but I think you do igi two videos on road rage and why you should never, you should not always be right. Unajua leo usheri tunika kila mtu try kuwa right. So kuna raia zimekubaleta kuwa kwa accident just to be right. Unajua kuna hivyo afu alikuwa anasema hiyo hiyo story ya sometimes it's okay like some make mistake or you're on the right but mwachie tu si lazima turn into an argument. So chikio road rage umeshuka kwa G-Wagon juu ya tiraya fulani iko mimi najua nitakuwa tu nikiwa kwa G-Wagon nitakuwa tu anahitaji pesa just because by the time niko kwa G-Wagon I don't think I need like, money.
I understand
what you're
saying.
I've reached that level.
Bro, atukio kwa hizi zetu hizi ma GZS hizi ma GZS gari za shida.
Gari za shida.
Gari leo ukitoka hapo ukirudi home lazima upigie meke hebu kuja utengeneze hii. Ukitoka hapo unaenda huko lazima meke ile kitu lazima ina shida shida ziko kwa ziko kwa meke more than ziko kwa road ziko kwa GZS gari za shida. Lakini jo bro kio nizo hizo hata kwa road rage na watu wa nduthi na tuktuk unaambia enda tu. Una pressure.
Hata unajua jizadaze yako wanaanza kwa GLS. Ni gari la shit. Gari. Hiyo screenshot kwa ile GLS. Unajua nafikiria Benz, alafu nasikia ni gari la shit.
Gari la shit. Ukumbuki ile time nilikuwa ni ile BMW hapa. Ile BMW old school. Lakini bro umekaa kwa gari kwanza unakalo. Unaona isa ndio ile mali unangoja dereva matria kuangalia hivi. Mwambia huko juu mimi niko chini lakini mimi ndo na kila kitu. Gari old school lakini gari gari
yeah,
bima, bima una size the latest. Bro pesa.
Ndio tunataka kuitafuta
2026.
Lazima tuitafute.
Hii pesa lazima itafutwe bana.
Mio gari nilipatia trauma cho.
Oh yo ilikuwa ilikuwa ni GL.
Yeah.
Kwa GL one, zira GLD ama GLE. Kwa GLE,
yeah, okay. Yeah, kwa GLE. So
is it a GLD? Ni GLE, yeah, na GLC.
GLE, yeah.
But I think it's because we drove it for
long. Yes.
Yeah.
Oh, hapo ndo niambia. Oh.
Era habari kwa trauma.
No, eh, jamaa kwa trauma. Alikamigi tukaongea naye nikam cancel kidogo. Unfortunately kaombe kuna kitu aliacha kwa hiyo gari anafaa rudi aichukue kama nayo. At least healing process ikuwa.
Yo gari.
Self esteem yake libaki uko ndani.
Yo gari, kisikiza tu ngoma ya Red Sun. Calling out for me, calling out for me.
Yeah. Kitu fani ni vile tulikam na hiyo ndayo. Na chikule hii getu waga tricky. So boy alienda kuingia hivi. Boy alikuwa metuleta. Mse, stranger akakuja akamwambia jo buda jo.
Munafanya nini?
Munafanya. Hii ni gari gani? Alijuita tushikisha nyu inje.
Inje.
Yeah.
Alishuka kwa Mazda. Alikuwa tu best ya charisma mwingine. Alishuka kwa Mazda. Alikuwa Uber driver. So anajaribu kuona. Anajaribu anaona vile driver anangangana kuingia kwa hii parking. Unajua inakuwa anga tricky.
Yeah.
Alishuka akamwambia puta ni nini? Utaku scratch alafu. Kwa kinja kama imekataa kuingia.
Wajani kikamu ni mwona kuna ka BMW ka white kana usho hapo, ka X4. Nika jojo Mungu wa mwonekania, iya ni mwaka, anafunga mwaka inside. Si yako, sikuna ka BMW X4 ka white kana usho hapo.
Yako mekuwa na sign supu.
Yeah, kuna sign, I thought ni yako, my brother.
No, it's a wishful thing.
Hey, niachani na hiyo. Niachani GZS yangu hapo, nipigi uni drop home alafu. Nda kuja na nduthi baadaye ndo dikitwe yangu.
Wale mnasani GLS, man.
Because mina kumbuka, one thing that, why I'm being traumatic ni. Kumbuka tuki exit. Nini? Expressways. Unimlolongo. Niligote ya karao. ya ka blush.
Ule mwanadamu.
Alikuwa jama.
Spala kwa. Okay.
Tukilipa sasa.
Aliamua forex iendelee.
I don't know. I think tulinili teremsha kio. Ni kama sana nikamkaribisha kwa ambiance.
Yes.
Nikamwambia, "Niache boss, niliona."
Ali recognize.
And aiko na plates. Kuishia kurudi atukusimamishwa. Ni respect zenye. There's a level hizi ndai kubwa sasa.
Yes, yes.
Just get some respect fly.
Kwa sababu najua mtu yuko na hiyo gari, yuko na certain amount of money. Na toko na hiyo certain amount of money, kuna misbehavior hizi kwa nayo.
Because talking of that, talking of misbehavior on the road. Hii accident ya nani? Ya Anthony Joshua. Wewe unaje? Na ushafuatilia?
Eh, hey, you still recall. Eh, hey, bro, me Anthony Joshua ni comrade. In another world, ni that's my brother. Eh, hey, jamaa mumlike sana, sana sana. Ni uko nikifollow career yake since zile days zetu tukidu mpaka sports, eh.
Yes.
Eh, ni jamaa mumlike sana. So ili ni shock. Eh, nikaona eh ametoka juzi sasa, alafu it's unfortunate maboyo wake wawili walipass.
Yeah.
But the truth be told, eh, walikuwa na speed. Walikuwa na speed, waka calculation tu kidogo kwenda ku overtake, wakapatana na gari imepark kando ya road. Hiyo gari inasemekana ilikuwa imepark vizuri, si vibaya. It was an accident that happened. It was an accident and unfortunately ikatekwa tu mabeshte zake wawili. Yeye yuko fortunate alikuwa amekaa nyuma.
Nicheki kuna ule boy anaitwa nani? Boy anaitwa Academics, eh? Alikuwa anasema that unzapata kitu ilifanya Joshua ka survive ni delay tu kimoja. Unzapata team same moja alikuwa na maybe bugs. Alafu since huyo mse kona bugs akaenda kuziweka kwa ndai. Alafu Joshua kakwa maybe iko karibu na mlango, na mse afungua mlango akamwambia just we songa tu, acha mimi nikae. Waje vile uaga, cause normally mtu ajuage utaka side gani. Waga like apart from Dere, everyone else inakuwa like you can sit anywhere. So hivyo alafu of course umse kuzumse alikuwa na overspeed. And so mimi nakungani analyze the whole story, ngo anasema pia for someone like Joshua I think there's a certain level of wealth kishafikisha ile speed haifai kukufascinate anymore, cause people can wait for you. Unajua Joshua ni mse hata akichelewa ni Joshua. You notice?
Yeah.
So for that car to have been speeding that way, kuzi kiona vile hiyo impact, kiona vile hiyo side ili skate boy moja alikuwa nini ya
decapitate nini
but
like, unashindua ni wapi walikuwa nenda mbio hivyo. Alafu mimi
kuna like, grand budake budake sio anaishi juu a bands juu whatever
grand budake, but my thinking is angekuwa na local driver. Unaweza ukianza kugo
driver kwa local,
au ni maboy wake wa UK huko,
hata driver alikuwa msa UK,
au ni maboy wa gani mwana ana watu huko, hata alikuwa UK
kwa hii fight yake na ni Jake Paul ama
zinajua maboy wawili. Driver ndio sikuwa najua alikuwa nani.
Ndio alikuwa niao,
so nilikuwa nafikiri ni driver local, cause hata nikapatia nini majuzi tukwa vile kwa tumeenda funeral ya Buddha Zack. Sika yule nilisikia kibongesha ule boy, cause nilimbongesha akinitoa Kisumu na pia nikambongesha tena akiturudisha, nikamwambeleke Buddha na joi gari kwa nambio, but si hatu need kujua iko na mbio, tufikishe tu kule tunaenda, si lazima ikue nini najua tufikishe tu kule. Ulisikia ni kinini?
No, hiyo sikusikia hapo. But nakumbuka nao reaction ni some account ilikuwa nini, Jamaican lady alikuwa na this the Nigerian authorities. Atikiaje mzee anaendelea kwa accident, alafu anaingia tu gari. Ulichekia alikuwa na struggle kuingia kwa?
Yes.
Gari ya karao. Kole, you don't know, have no ambulance.
Kwanza atakutolewa.
Atakutolewa.
Kutolewa.
Because the fact that he survived does not mean akona injuries. They are not physical.
They are not physical.
No, uwezi chicheki. There might be internal. Like, for someone to be nini and hakuna ati ambulance anye ikole, maybe walikuwa medrive far. But tena ile gari aliingizwa.
ni gari ya kiraya kabisa.
Anaweza sustain more injuries.
Akiingia kuyo gari.
Akiingia kuyo gari. Aiko anajaribu hata kusqueeze. Ni kama aliingia kwa matri. Cause nakumbuka hata sijui mlango ifunguki vizuri. but Nigeria waga imelalisha
sana. Nigeria waiblanda.
Ekonene, so the festive season is here. Na Lemfi wako na a very great offer kwako. Abaki umesign up ukitumia the promo code Ekonene. And on your first transaction ya $50, ukisend home, unabaki umepata a $20 sign up reward. Najua, $20 sign up reward on your first transaction of $50 only. Why? Because it's the festive season. Baki umechangamka, tumia promo code Ekonene, ingia Lemfi, why? Upate the most competitive exchange rates, alafu pia na kuagani chap-chap, like transactions ziko instant. Changamka raka raka, Lemfi, international payments for everyone, Ekonene. Alafu kitu hii kitu moja, Rubo nezata kuuliza, sijui kama una feel the same, but mu feel ni kama Africa in general, wasi wengi believe kama how speed where you're not a good driver. Do you feel the same? Like, nishai notice kitu moja, na niko sure you notice.
Yeah.
That ukiingia, hatufuatagi hizi rules za speed. So, ukiingia like a 40-kilometer zone, utapata everyone is doing over 40. Most people wako 80, 100. You ni 40. A 40, ulejo ile 40 speed. Speed zone imeandikwa 40. Ukiangalia kila mtu, utanotice wazio, wasona do 100, wasona do. So mpaka hapa Mombasa Road, nilinotice kitu moja, kuna place kwa Mombasa Road, miandikuwa accident prone. Kona fulani hapo. Miandikuwa tu accident prone. Why? Because, alafu unaona vizuri kabisa, miandikuwa speed limit hapo ni 20. Unafikiri, asijewo na mtu yote ya kidu 20 hapo.
Kiyo ni zoom.
So, do you feel the same? That wasi who believe Kenya, I think like Kenya wasona believe the only way to show you can drive
is speed.
Through speeding. Yeah, like if you're driving at 20 kilometers, 40 kilometers per hour, 60 kilometers per hour, 80 kilometers per hour, you're not a driver. Lazima kuona tandika, at least on the lower side, 100, 120.
True, because unonata sahi, so hii ni festive. Watu wana shindana, Kisumu, yo, 4 hours ni shawai. Sijui wapi, any other trick kupunguza, unakaa average unambua ni 6 hours.
Yes.
But kuna watu tu deliberately hiyo 4 hours. Watu tre, unapigiwa simu, haujafika. Kwani unapeleka aje gari pole pole? Bro, destination is always is there.
Yes.
Sasa ni wewe ndio ufikie destination.
Oga, nicheki, wasana sana ni arrive alive.
Arrive alive.
Ilona atisuto ka late ndio tufike mapema. Sijui nani tulikuwa naye hapa. Which it made sense. Unatoka
hapa. Afsa zingine una you unatoka late, una arrive as the late.
You arrive late.
Yes.
Yeah. Arrive late. Do not arrive as the late.
Yes.
Yeah, but
it's not according to mimi, like kuna accidents wezi avoid. Nachiki umeangukiwa na kitu, mtu amekuja amekugonga, but ile accident wewe mwenyewe umekosa. Like niko naambia hii a new story ile nilikuwa kwa hii kona hapa and niliona accident nyingine nilicheka jo. Silikuwa hiyo story. Kwa hii kona jo. So hey, SUV imet slow down. Kwa kuna kavits kamekuja jo ka kombi hiyo jo. Alafu kuna usiku nyingine anatoka hii side nyingine. Nilisikia tu pagere uko nyuma jo. Unashindwa like ufa la vits alikuwa anaenda wapi? Kuna pothole. Kwa pothole, Apple SUV ime slow down. Huku kwa vitu na kujambio kufanya. Understand? Kuna zile vitu za, kwa zile, hafu sasa ino inakami na kumekia sense. Yes, in Kenya, if you're driving slowly, if you're driving respectfully, you're not a driver. And ini kitu ni nonsense, tumekamu tukakubali. Because according to mimi, if you want to reduce road accidents kwa hii country, lazima hata tuanze kuenforce hizo speed limits. Like too. Area ya 40, kunakuwa ni 40.
Yeah.
Na inakuwa ni ticketing. It should be done so digitally that hakuna space ya corruption. So unapita vuvu, alafu unachiki vuvu, msana kufuata aki flashlights, anakuweka kando. Hakuna sijui stories za kotini, ni anakuwekea ticket, inakuwa ni digital, everything ni digital, like hawa wekewe cameras, alafu anakufine 2,000, 3,000, alafu anaishia. With time utanotice, wasota kuna fika 40, because no one wants to lose money. Kila mtu kwa fika 40, ana maintain.
Kuna system inafui, itzidi hiko ama itakama, ama kuna kitu. About uki overspeed, wakieka zile kamera.
Yes.
So kikula ka speed, ina record, siningia kwa system, sinamba yako ya mwenye gari kwa hapo.
Inakutumia
tu message. Tapwe lipa. So ataka siwe ndu na drive ni gari yako. Una ujipatu menda na...
Itabidi tufanya hizo vitu. Because others, cars hivyo tuendelea kudedi. Because hiyo Anthony Joshua, ilikuwa niyo near speeding, alafu naturally si tuli assume ni nime stall. Because hizo pairs of trucks kustall katikati ya barabara waga dangerous.
Yeah.
I think nime notice hapa Nairobi jo, ni raya who drive bila lights. Hizi lights za zandai. Ni raya mob jo.
Taillights.
Hizi toko taillights. Ni raya mingi kabisa.
True,
alafu ni expect ati uone nini jo. Kuna time jo nimechiki Prado jo. Prado, the only time unaona hiyo Prado ni kikanyagua brake. So, hizo nini zinatokea. Brake lights. Otherwise,
alafu kuwasha lights. Unajua, I think KPLC wageme traumatize watu sana na mabil mzito mzito. So, utapata na mtu akiwa kidrive gari yake anaogopa kuwasha taa. Akijua bili itakuja mingi.
Ushaona hizo.
Kuna siku Mombasa. Kuna low track bigi litokea nyuma yangu. Brake light yangu. So, unajua kuna mali matrizi kwa ma stage kiingia hivi. So, unajua kumu drive uko rada. Unangalia mirrors zote. So uyoni kumbe iko hapo alafu ni ile around 7 hivi 7:30
ajasha light
bado ajasha light so ile matriming ya hivi mimi niki slow down ile light yangu brake light ndilimulika nyuma watu walipiga maon kila mahali alitukanwa lakini sio na try mali uteka gari kando kienda kuweka gari usimame atakupita sio na time ujamali somewa. Watu hizo nizo, ukienda kwa mahaiwe huko, kuna accident mbazi shafanyika gana magari za miwa, zile matrakta. Trakta pia zinapakiwa gatua hapo, ama malori za kubeba miwa. Zige, zingine zime break, wajeka hata zile reflector ama nini, gari kujaga zimeingia nyuma, tupu, zimeingia nyuma.
So I think niyo nini, I think tunafaa kufika level, number one, hiyo vitu ndogo ndogo kama hizo. Hizo za lazima taillights zikuwe zinawaka. Najua, lazima. Kuna niningine piu happen. Jo, unafikiri juu, ninduthi nakamu. Unapata nindai. Ni light moja. Jo, hiko tu. Ndai mewinki. Ndai mewinki. Hiko, So, unafikiri ya. Alafu, unajua, watu unafikiri ya ti. That's dangerous. Ukifikiri ya ninduthi, nasi nduthi. Najua. Kuzunza kuwa maybe uko kwa lane yake kidogo tu. By time una realize uko kwa lane yake
mkusha
ingiana. So kuna hiyo but speed limits. Me one thing naweza sema juu hii country ni every average a-hole believes they can control a car at very high speeds. Sikudanganye jo. Kucontrol gari, especially kwanza corner. Like kupiga corner at 80 kilometers per hour. Very few people can do it. Kupiga kona at 100. Kupiga kona at 120. Hizi ndio upeleka gawasi. Ulite kile nini? Audi ilikuwa jo hiko. Ni KDW jo. Hiko juu. Hiko juu. Hiko upside down.
Uzume ilingia Mendes style.
Jo. Ilingia Mendes style. Kusi kuna, I think kuna raya jo ilipata. Ikasema, Audi, German engineering. Kusi kona ndio umaliza gawasi wengi. Kusi kistia tu haraka ni? Haraka haraka.
Kono hiyo, alafu najua... The way mtu weka steering, mtu kuna ni kona sharp, kwebu na zungia steering sana. Hapo zando gari na. Because hizo, ata most of them utaka gatu ka tilt kidogo gari. Hasa pina depend na gari uko na. Shida ni gari zetu mob zile ziko kwa road, apart from hizi ma high end, ma bima, minge zezi hitigizo kona at high speeds. Mbukumbuka kuliko gani ile Prado ya kwanza, ni J150. Ilikuwa na most of the time ilikuwa na
nini?
Kwanza kwa kona juu nini yake hiyo center of gravity ilikuwa iko true. Gari mob sana juu ni cheaper versions. Azizagi
hiyo. Alafu tunajua with that in mind just slow down jo. Kwa zile raya jo unasani pata jo niko 100 km. Baita yuna napiga kona, nishafika 60. As in ime, kuzinkianza kuona hiyo kona inakamu, naanza tu kuslow down, na tan. Nikisha fika level, sasa nataka, anaendelea tena. Nacheki, pasa kuna raya na kuwaka jo, buda jo zura za, Kisumu jo, 4 hours.
4 hours.
80 kilometers per hour.
Mombasa, 6 hours.
Zune mafala, akiona kona, ataki kujua. Alafu kitu moja waga funny, ama interesting na Kenya. This always going to be a road where you can test the car.
Very true.
Mtu wako sagi pali tu ni wewe peke yake for some distance.
Yes.
Test your time. alafu go back to normal. Test tena, usi overtake kwa kona. Like una raya sana overtake kwa kona. Wajibu unaduaju. Wanchi kituyo ki yellow line kiko hapo. Ni constant kabisa. Ni kwa kona. Bado nataka ku overtake. Unajindua zile za unenda hapi. Alafu, fala ina ku overtake, ime risk life yako. Unendo naipatoko mbele kibai mayai ama kibai. Unashindua.
Musema, roads wote.
Akisalimia watu wa boda.
But true mwaf, unona roads wote ukienda anywhere. Kuna gamali mtu we urecover speed. Lizo ni mali si dangerous, barabara ni stretch all the way anyway. So hapu neza recover. Angalau, but... Yeah, but wale muone uruma nisaluko kwa highways, especially if you drive, then una mta mbeba family. But maybe kuna wife na mtoi ya mekapa mbele. But the worst place kwekaga mtoi wani
ya. Behind the steering,
yeah. Hapa kando ya passenger, mtoi nyuma.
Ati unataka kudrive kaa baba.
Na mtoi akikapo mbele, usimsumamishe hapa lafu. Na kama umembebe na nidume mlock hivi. Unaona nika kasi.
But sasa ufai kubeba. Majuzi tulikuwa na nani? Bila tulikuwa na best yetu njogu. Alikuwa na hiyo city ya mtu ya manani alikuwa na city ya mtu.
Alikuwa na hiyo. Kwa hile nini? Exit.
Yeah.
Mitsubishi Exit.
Yeah. Ya 2023.
Hey, maze. Nizile za nini? Exiting expectation.
Yes.
Yeah.
Yes.
Tulikuwa na hiyo nini? Na alikuwa na hiyo kiti. Hiyo kiti ikuwa expire hivyo. I think nilikuwa gani kiwa na mjuni, I think. Ilikuwa back in the days, eh? Mtu yangu akiwa small. I think nilibaigi like 12K. Unacheki? And una have two mtu yuko nyuma.
Nyuma.
Yeah.
Nyuma.
Unacheki?
Never hapa.
Yeah. Unacheki kata hile na kunka nini? Like, unachikimua naga like katikati ya tao naona gamsi amebeba mtu huyu hata hajaka hata hajashiku amesimamishwa alafu najua hapa tu accident ki happen au mtu ya survive
kuna ngine nilicheck acha hata si mtu huyu ni wanaitanga passenger princess
yes
ama sad day mameka tuko kwa driver Charlie na drive na mbamba tu
yeah
wengine wameka mguu hapo
juu ameka mguu kwa dashboard tu unajua hata si lazima impact ni emergency tu
yeah
moja ibaki juu, ingine ibaki chini, ama dislocate hip.
Yeah.
Very true. Very
si lazima ata gonge kitu. Ani tu amtoe tu kwa hiyo nini at some certain force. Nilangele tu hivyo niko like, damn.
But hiyo wagani ujinga mi siwezi kubali. Yati mtu
wakujia ati weke nini. Mombasa Road. Mombasa Road.
Yeah, mi siwezi
kubali. But if it's a stationary car, I move.
Yeah.
Misa, eka nini, eka haga kwa dashboard. But uko Mombasa Road, you're in motion.
Hebu ngoja kwanza. Ni mwafu, nilikuwa nataka kuongelea hiyo ya mtoi, mtu akisimama hapo, hata si lazima accident, ka break tu ile kidogo, anapigaga kichwa tu. But sasa umeturudisha hapa kwa story nyingine. Hebu tuambie hiyo mambo ya haga kwa dashboard. Tell us, what have you been doing?
What have you been doing?
Tell us.
Kusi leo muna confess. Hata roba umetoka confess zingine.
Gani, mimi confess nini?
Hata tuanze na hii haga kwa dashboard.
Hebu haga kwa dashboard,
Bat prints.
But
Jules
ama kama anataka kuwekelea mguu hapo so much. Like she can do better, unajua?
She can do better by putting haga on the dashboard.
Yeah.
You need a confused driver. I'm not trying to imagine go this. Eh, unaza haga jo.
Hey.
It was an accident. Yeah, alafu so, yeah. So mm-hmm. Cause Robo anasema ati
ame confess nini.
Sikizeni hicho.
Yes.
So, tuko 2026 na Robo ametuambia something that I've never done. Jo, mimi unajuaga jo iki come to stories sekete, I've tried to do many things.
Yes.
But Robo alikuwa anatuambia vile ati unafaa kufanya ngono. Hapo unaanza 11:50.
Okay.
Afu kianza 11:50.
Countdown.
Yes, una make sure by time inafika 11:59 uko ndani ya msichana. Afu Raego anatuambia tunachapa stroke tata ukicount countdown. Tuambie vile anatuambia.
No, I cannot confirm nor deny they said anything like that. Me if there's no video, there's no evidence. Yeye ndo alikuwa anatuambia.
Hapa.
Unakuambia tu.
Zii.
Ndio majenzi.
Roba metrolea nyingine, tunafanya countdown wewe mwenyewe.
Yeah, countdown.
Yeah. Shida inakuwa. Ufike 11:59 and 58 seconds alafu oposa wena. Katoke jo unaanzishia dem mwaka kai kwa disappointed jo.
Imagine
it goes downhill for her.
Ucheki nini fireworks 11:59
yes
Yo pia ni a risky move. Yeah. Countdown.
Sasa sisi tuna have a blast and a blast.
Yeah.
Hey, and you confess me.
Blaster man.
The blaster man, eh? The bottoms on the dashboard.
Hey. But your bottoms on the dashboard too.
Na jua mwafa na ana angle ku try soon, eh?
See, you put on the dashboard you know what nini jo. Eh, iko end up with a jirongo situation jo. Haga tu ni napatikana jo.
You're like,
"Mwili yuko wapi?"
Cuz kwa hiyo ukisema nakumbuka nani pathologist patiana analysis za nini after the autopsy. After the jirongo's death. Jo alisema perforated lungs na sijui severe damage to the heart and such kind of injuries proved not to support life. I'm not like yes, it's harsh, ilikuwa harsh kwa like come on man, ni sawa but ni vile tu nakumbuka hiyo proved not to support life. I'm like okay, ni sawa
cuz hiyo pia ulisa robo wewe ulichukua jirongo nafikiria alikuwa taken out ama ilikuwa tu accident.
Jirongo tu alidai tu accident, so nani anataka ku take out jirongo?
Siraa zinasema nini? Huo ni jomi zikuwa na torch.
Torch hiyo. Si hata na kuna mwingine alizikuwa gana torch. Anituaje?
Jacob Juma.
Wata chukua je torch. Kwa, kitambo kabla torch walikuwa nazikana nini ya kumulika mtu wame uwa. Walikuwa walikuwa zikana na?
Yeah. I would say yo yaki ilikuwa gani nini. Maybe torch ilikuwa ina make sense kama nilicho zao. Because he was... It's true, he was murdered.
Yes, yes.
He was shot at.
Yes, yes.
Yeah,
he alikuwa shot at. But sasa huu mwingine, it's an accident.
But before the torch, walikuwa natumia ganini? Ya kumulika huko?
Yeah, ya kumulika. Mulika mwizi.
I think ni spear.
So say wamegeuza spear to torch.
I think so.
Mita kisha die, umeenda. Hata wale waliondoa Jacob Juma, that's not life. No, nizo wagatuni...
Ukiangalia nini hiyo accident vile sasa ilikuwa planned. Anyone who's watched the CCTV footage anajua ilikuwa planned.
Yeah.
Cuz according to mimi I still insist aliingia kwa the wrong lane. I think maybe ni jual kwa melewa.
Yeah.
But vile aliingia, alafu sasa nikaaliingia, alafu juu ni German machine akaikanyaga. So by the time alafu unajua raia zinafikiria gati hizi German machines ati gari kikuwa 100 meters away itakuona. Najua Tesla inaweza kuona, Tesla hata inza switch lanes, unajua Tesla kwanza kumeka hiyo FSD full self driving inakufikisha kule unaenda, probability kufikisha kule unaenda even with a chaotic road kama Kenya itakufikisha, kuzachiki ina sense ki danger, ina slow down, ina accelerate na hizo vitu zote. So of course Tesla ange try kunini kama iweka FSD ange survive, si ndio? But sasa umse aliingia kwa hii lane afu akaanza ku accelerate ndio switch lane. According to mimi hapo ndio akapatana ile impact, akagongwa hivyo, akaenda hivyo. Alafu sasa hizi since Ruto ni the villain, lazima tuseme kila kitu ndio Ruto amefanya na tiki. So inakuwa Ruto alimdhibisha. Watu
umesikia narrative yao ni gani?
Mm.
Kwa stop, ile stop yenye ni park place.
Yeah.
Something happened between there and they do not believe now.
Correct.
Yeah. They do not believe now it was the same person driving the vehicle.
They're
going to say even the injuries that proved not to support life zilikuwa inflicted before the accident.
So nani alikuwa driving die? Ilikuwa self driving.
So now so alikuwa anasema there's someone who was driving. So there were rumors in it that he was tortured before. And then now it's because he was the one behind the wheel, and if he was not driving, if you're being tortured like that, well, of course you are dead by the time impact in happen. So who made that impact?
So you know kuna msemo ina kwa ndani akaruka nje
and then akaeka jirongo behind the wheel.
But
I make sense cuz sasa now vile ilikuwa gari tenofa even trying to squeeze the body ndikuwe behind the wheel.
Ingekuwa hard sana.
Ya kuna vitu mkadhaa zimake sense. Mwafu mshia zibongeaga sana.
Yeah.
Including your fact ya in this day and age, accident rafanyika na kuna watu wali shoot vitu social media.
Yes, yes.
Unaona, hiyo ni one.
Mm.
Cause alafu basi, passengers huyo basi wako wapi?
Mm-hmm.
Kama ilikuwa ina speed ikienda Ocha huko, na hii kuna speed ikiwa empty.
Mm.
Yeah, alafu na hii season, there are more people who walikuwa natoka hapo wakienda huko than huko Kuru.
Mm.
So imek, wa, na kuna mtu yote hata liamuka ka. Cause there is always somebody. Hatu kiangali, hatuwe, atu wende Ocha wapi, utapatata wa show shoot unatusimu tu digital, eh? Wala
yeah, wana shoot.
Waneza shoot, okay. So yoni one. Maybe watu walikuwa shocked usiku, wanalala. You never know what. But, woja muke angalia movement yake. Alikuwa nakata maji. Anakata.
Serious. So nini? No, he was known.
Yeah.
According to sources, wanyo walikuwa the close na ye.
Mm-hmm.
Yes.
Nimse, ikifika masaa fulani na bado naona, pietu mchana musiku na bado anaendelea kukata maji. Nilo mnaanza kuwa uneasy. Kwa alikuwa anasemekana yeye ni bad driver.
True.
Bad driver.
Akikata maji.
Yes, man. Kuna time hata alikuwa anazima kwa gari. It's not moving. Yeah, yeah. Amestopisha tu gari.
Yeah, alafu ukikalculate pia time kuwa iwe. Ukiwa hizo bro ile bima nilikuwa na drive, hizo gari zinakimbia mwa. Unaweza kwa hapa bora road iko clear. Alafu alikuwa na drive usiku pia. So hakuna traffic mobile, alafu pia kalikuwa maji pia ni worse. So jamu unaenda, I think kuna kasimu, hiyo simu aligete, inakalikuwa nda mali, then ikakuwa ni mboka hivi, ama kuna kitu ifanyiki. Unaona, ikakuwa ni, wacha basi nirudikana, kanairo. So akiingia kwa road, poor calculation maybe hapo, ndile gari kakujime.
Yeah.
Unajua, usiku kwanza watu wengi, kwanza ukiwa maji, kumaintain lane discipline wani hard. Kwanza kuzo road dark.
Yes.
Alafu hizi shida ni erikuwe road dark ni kwa marked. Road mobiles wagi marked.
Yeah.
Upate road kwa marked na ni dark. Hata wewe, sisi watu 100% sober, slow drivers, tuko 100% vigilant, bado inabidu kwe untoz sana. Kwa kwa. So upate hali kwa maji, yaish. Derepi wa mwingina na kamteketeke antika kuwai. Recipe for disaster.
Plus, najo if you've been, ukiindulge, ukiindulge, ikifika masaa yako ya kulala. Even ukiwa sober, utakuwa na misjudgment kadhaa, fatigue. Unajua mwili kudanganya, kuna inaweza enda iswitch off. Kwa like suna insist unataka ku drive. So wherever you're sleeping, but akili yako inakuambia just cruising. Ulishafunga macho. So pia ukiongeza TI now.
True.
Ukiongeza TI now. Oof. Mwili kishutdown, ime shutdown. Umezima.
Yes.
Na mwafu sawu ni jama kwa sherehe. Alafu ametoka, ameshika ile njia. Alafu kidogo tena shule anaenda, nikaika kwa ita iva ama iezekani. Akapiga U-turn, anarudi. So kuna frustration, kuna gauge, kuna kuchoka. Izo time watu wengi kwa road waga wamebeat. Na watu drive, izo time madrive waga alilala mchana. So uko maji, uko... Yoro kwanza area ya Naivasha pupati watu walienda sherehe wanarudi. Watu wagani wako maji.
Yeah.
Gage, bro,
izo speeding. Izo maimpromptu.
Gage, mlevi kwa barabara. Ndoma na watu penda, robotu naenda sherehe utakamu. Wakisikia enda, wanajua ukati maji. Designated driver. EABL si mafalo wakiambia mtu kuwaga na designated driver. And it doesn't matter how long, how many years umekuki drive.
Yes.
Bado kakinuka kana kunukia.
Kuzuchekizo nini zake na I think the first person kuposti likuwa ni Boni, Hizo accidents alikuwa involved in. Like in 2020, December, he was involved in an accident. Kaiko drunk. Wasoli release a video of where you were drunk pia. Bado akiwa involved in a different accident. Nacheki. Si Jirongo. Zile sasa yende ya maumizana. So moja liumiza msa waboda kabisa. Of course, najua. Kageta we nayo. And msa waboda pia you never know. Kwa msa waboda pia ujinga za kudrive on, yani kuride on the wrong lane. So hapo yezi kuwa blamed 100%. We don't know what happened. But still he was drunk. Nacheki. So this is something that he had been doing. And eventually... shida kugamble na death ni ama kuflat na death is eventually ita catch up na wewe. You can't always be on there. Utagonga na boda boda alafu wande utagonga na basi. Ya boda boda uta survive, ya basi uta survive. Nacheki. So that's one of the biggest things lately happened December. I think imekuwa ni place of time of accident because Anthony Joshua karibu amiti Yesu Kristo hivyo. Alafu hii ya Jirongo. Yeah, but here Jirongo ni, I think another statistic ile inakuaga hapa Kenya ni ati it's kwa gani 52% of Kenyan drivers can't see clearly at night. Jaga hivyo.
Yeah, yeah.
Alafu barabara zetu hazikuagi marked na haziko lit. So sisi ufikiria that it's normal ku drive kwa barabara haina street lights. It's actually not normal. Barabara zinafaa kuwa na street lights. Street lights plus lights zako sasa unaona vizuri. Bila hizo ni shida. That's why unachikira mob sana weka gazi neka ga full lights kwa zioni.
Zioni. Ata kuchoma unashindu. Lakini mwafe, ukipata barabara, kwanza zi barabara kwa well marked. Alafu ati kuna giza lakini light yako iko poa inamulika poa.
Ata uko kwa lane kuna auto reflector.
Reflector, kwanza ile ya katikati nini. Uta drive poa. Alafu mvua inyeshe, but upate barabara jamakiwa.
Alafu unanyesha.
Ai, sisi na pei ni wagani ngori.
Tukiwa na unani, abductee.
Peter Mteti.
Peter Mteti. Si. Hey, tuko hapa, tuko like, imvo inaisha. Imvo inaisha. Imvo inaisha. Kamisho, vile sasa najua hizi imvo ya Nairobi, itaka 2 minutes, and then ituwa kote hapa mbele. Nikuwa mbeja, wacha tuchukue tuka all the way to town. Kushuka hapo down napata jamaa anatoa maji kwa gari. Kwa sasa now the streets were flooded. Couldn't walk. Atukuvuka baro. Unajua the other side of the road pale kona. Like where there's a children's home. Couldn't. Ulikuwa tu ni mto. Nikaanika tuko kwa beach. Ah, nikamwambia atukifuata wale I don't think sasa pale mbele. Unajua mali ulikuwa unasema about potholes jamaa anajaribu overtake jamaa nini. Hapo ndio pana kumanga. Was. Kwambia let's hope tuta get a cab yenye haita kama lapu ya maji ingi. So umsevi la linishua kwa area fulani kajua. This uni msewa around. So ni haka kama naona kipite uko kando. And then, yeah. So that's another thing. Barabara za Kenya kukinyesha. Ziko flooded na maji.
Yes.
Which ni dangerous. Cause unaweza enda uhit. It's not even, you might not end up with injuries, but pia gari yako might be the end of it. Inaweza knock, inaweza fanya. Na kama ni usiku, inaweza kuwa pia ni place yenye pia unaweza kuwa taken advantage of. Because tena, kuna watu wanakuanga, ready to pounce on any opportunity. Ilikuwa tu ni...
Yeah, but of course, the opportunity to remind us, like just safety nanzaga na wewe. And number one is you don't always have to be right. And even if you are right, you don't always have to get your way just because you are right. Sindio?
Yeah.
Kuna hiyo. Alafu, another thing is you can be a good driver and still drive responsibly. Uone, umeingia kwa 20 kilometer zone, u drive at 20 kilometers. Ajua, kuna kugana raya, unapataka even kwa neighborhood, jo, ina accelerate. Jo. Kwa neighborhood katikati ya estate. Jo. No, plus kuna watoi.
Yeah.
Unashindu wana try kuprove nini. Like at some point it's irresponsible.
Yeah. Alafu kuna hiyo attitude ya watu kwa road. Very, very poor, negative. Watu wa nduthi. Nisindu tunapatia na manduthi, lakini watu wa nduthi attitude. Jamaa wajui basic, the most basic fundamental sheria za barabara wajui. Mbaka, watu wa tuk-tuk. Alafu watu wa matri. Watu wa matri, they are always right.
Yes.
Alafu, sijui mtu we ufilaji utamu gani, ame kusukuma, ama mefanya kitu, ama me bully the way through, ama ame kuja tu mbele yako. Tunapenda some stupid wins, so niko mbele yake. First. So, you know what is that?
Shida ya matri ni, the fact that, wawulipaga, these circles, wawulipa parking. So ni kama wako na designation zao tao. They own that. No, just so, mali, I think sasa una feel ni kama hapa Gill House. I would say what, ni gari za 2-3. So from mali wanza kushautia to the end of that street, wana believe that's their territory. Unaona, so wako na, and it's illegal because ukiangalia outside maybe Gill House na nini, it was not designated to be matatu terminus or bus terminus. A lot of them, I'm not saying it might be, but ukiangalia the whole of Tomboyani stage all the way from railways mali ina connect to Haile Selassie to pale ni area gani huko huko mbele sasa fire station zote. So una feel you are driving through territories. Ukitoka territory ya nani Latema unaingia ya nani ya pale Urush, unaingia Isili, unaingia Nyeri, unaingia sijui nini, even you even walking because unaweza kuwa pushed aside.
Yeah.
Na kama gera toka kama uendi, even that harassment, the fact that you're walking looking up, I'm trying to see if there's a new anatafuta shop fulani Luthuli, and then there's someone grabbing you kuambia ti uende uende nini unataka kwenda Kisumu. No. So the streets are not safe for fellow motorists, for pedestrians and also for passengers.
Eh, because ukibonga jo story ya nini hicho, eh, alikuwa wena kuna majuzi tulikuwa tulikuwa na hiyan katikati ya tao. Afu imekuwa very long time since ningie CBD. Like sijipatagi CBD na kuwa katu niko in the outskirts. Sata kaa ni CBD nitakuwa kwa kakab nikipita hivi nikienda OST ama nikienda. So tulingia ndani ya CBD hicho, hiyo time ndio na notice mko hivi like Kenya ni keep left. Msoa boda boda mmoja ni keep right. Yuko kwa lane yeye.
Yeah.
Yeah.
Na waswa kanjoa kwa hapo not doing anything. Just harassing waswa na drive magari. Mm. Kwa hapo like zip ya Israel lazima zifuate sheria. Unajua ifai kuwa Kenya kile unikatiaga ni inafaa kuwa since ni hassle yako, now let's wacha tu stop kila kitu cause ni hassle
yako. Ni hassle yako.
The same thing ime happen I think kuna msali onyesha doing Ngong Road. Yo Ngong Road hapo. Atikuna lane moja imechukuliwa na wasi na mastalls na vitu.
Mm.
Haifai kuhappen hivo. Wajibu iso yaza koteka, oh no, you have to hassle. Z, if I want my fruits, alinitazi kujia pale. If you have to force me ninunuwe nikiwa ndani ya gari, then yeah. I didn't want them.
Because now you can't, then it is, the baro imekua narrow,
because
ni stage half of it. And then now your pavement, I'm a sidewalk, ni market.
Yeah.
Usha kama
so kuna mse nakumbuka nikizusha hapa na ulizwa tiko nani atembea anga tomboya. Nikola I'm supposed to.
Yeah.
Ukitoka
I'm supposed to.
Ukitoka Kamkunji unaingia Haile Selassie. Hapo Mariki.
that's a nice.
Gari lane nafikwe tatu. But lane wa moja. No lane moja uko rada. Juu lane mbili zimechukuliwa na watu wana hustle. Alafu ile ni moja lazima kuerada kuna madimpo lapo. Alafu bado kuna watu wa nini mkoko amepaki hivi na matroli. So lazima kuerada usikugonge side mirror.
Yeah.
Alafu kwa watu wa nduthi mtu wa nduthi ana come straight kwako. Unampigia mataa, yeye anakupigia mataa. No. So unashindwa nani anavo. Then mwingine ametokea nyuma, mwingine huko amegonga side mirror, mwingine kama kuna sara watu wa madingo anaenda ke Kanairo mop side mirror. Na zinagongona watu wa nduthi. Anaigonga alafu ameshika njia ameenda side mirror yako inaangalia hiyo pande nyingine. Ukikimbia
mbambe kuangalia. Eti hiyo ni KMFG.
Ukimpata ni kesi, then wamegang up wengi. Unaona? Alafu pia watu wanatembea kwa road. I think pia watu wana issues mob.
Wasutembea kwa road. That's another thing George ya Kenya.
See, alafu na
raia tembea kwa barabara. Like alafu kuna hiyo nini rule. Ile sijui kama rubo na kuagaweni msaki tembea kwa barabara hivi unisampita tu vuf. Cause mimi kitu siwezagi. Like msaki natembea kwa barabara I'll always have to slow down kabla niwapite cause I don't know how they are going to react. Unza pata napita alafu amwe kucross. Najua hivi cause msaki kwa barabara tayari ni weird.
Unajua indicate.
So waga lazima hai indicate. So waga lazima nikiona msaki kwa baro waga lazima ni slow down. Nikam kisha mpita ndio ni yaendele. Cause naogopaga hira eneza. Alafu sasa niko na kesi tena.
Yeah.
Kwa sababu iko kwa barabara.
As we speak, mimi na kesi ina come. Jamaa lakini jamaa amesimama ameangalia huko na yuko na mtu wa nduthi. So ana come tu unaangalia unachindua. Nao umesimama mali noma wanafanya nini hapa? Unataka kufika jamaa ameingia kwa road. Sasa amesimama unajua kuna ile ukisimama hivi unajua anataka kucross. Ama mtu akitembea anatembea unaona. Yeye amesimama back yake iko kwako in a weird place in the middle of lane 3 lane 2 lane 2 lane 2. Sijui unashindwa wanafanya kwa media nini? Nifika hivi. Jamaa liingia. sijua lisaumali orientation yake alisaumali yuko yeah. Akaona gari tu zinakuja huku juu peke yake, aliingia tu baki yake kwangu kakuwa hivyo.
So wewe ndio ulimpeleka hosi ya masaa?
Yeah, mimi ama law abiding citizen nilimpeleka hosi peleka nikamwacha huko eh bata kuatia yuko damage netkidi nikajua ah.
But such
kuna kesi mbele.
Unacheki huu sasa ukifika now kwa towns. Ama residential areas. Ndio sasa unapata ngo umanga. The fact that hii ni mtaa yangu unaweza really develop. Ikaweka barabara si yako.
Si yako.
Wewe ni sidewalk executive. So so nakumbuka kuna time fulani tukienda kuchukua parcel area masa, nini time was it some estate in South Sea. Jamaa kando ya barabara. Katikati.
Alafu alafu kuna kampantre fulani ndio?
Aikwa yeah jo. Siko na fikiria tuko na fikiria ni hawa tu nini TikTok challenge. Bash kwa tumeshangaa. Ilikuwa kumbe they landed from a pantry.
Cause tukienda ilikuwa ni pantry. Tukirudi ilipo ni raya ya kawaida.
Yeah.
Iko katikati ya barabara.
Yeah. Hizo cases utazifine in residential areas.
Zile za nyinyi ndio mtafute. So kwa zile za sawa. Sawa, you know it happen. The same way tulicheki, kuna kitu moja tulicheki. Tuko na yeye ile ilikuwa ni mse yuko kwa baro. I think ni mse wa matri. Ana change kitu kwa barabara kwa lane.
Oh,
so
yes.
Half of body yake iko kwa lane.
Kwa lane. Hey.
Yes.
Ana change, I think kwa change tire.
Ni bi, hapo kando hii building Mombasa Road. Inaitwa ni Purple Haze ama ni Purple Star. So they ako na malfunction kwa gari. But sasa yeye ameshuka.
Half body yake iko kwa barabara.
Na ajaeka ni life
aja
cause una of course nacho nikitoka Bunyala tunajua sasa there's a ka traffic kadogo so ukitolewa tu hapo ni twende so una paradura imekalia
hapo unafikiria juu yake unaona huyu anatafuta kifo unajua kuna ile unza flat na kifo for and yeah. Itakuwa ni accident cause mse anakuja kutoka side nyingine hata jua kuna mse iko half body yake iko kwa barabara acheki. Yeah. So, yeah. Kenya tikitu inatuokoa ni FSD. Hizo ma full self-driving.
Yeah.
Hizo zikishaja kwa barabara zitatusave. Because at least itakuwa zikisense.
Attitude ya watu kwa road, speeding, drunk driving. Kwanza leo usiku. Ami leo by 10. Comfortably, hata 9, nikutu kwa keja. Because watu kuna watoto kwa natuka kwa bawa, natuka ni saa 3, mta natuka fikie Nyeri, afungwe mwaka.
Yeah.
Mkuta natuka anangojua Kericho. Afungu mwe, Kisumu will be there kabla tufungue mwaka. Accidental fanyika 31st usiku.
Hennessy kwa meza.
Hennessy kwa meza. Watu watakuwa pia after hiyo period ya kufungua mwaka wamelewa wanarudi home. Tena ni period utakaga umeavoid
barabara. Lenga maana nini naitwaje? Don Carlos. Ta-na-ta-ta-ta-ra-ra.
The world? Can't stop. The road is long, but I just can't stop.
Yeah. I finished the race. Tunambia watu finish the race.
Yes.
Mwaka ikianza.
Yeah. Yenu metuwa quote moja mzito, ati arrive late, not as the late.
Kuna moja pia hiyo ya nini inaitwa nini ile ya ile tricky for akina ia arrive but nini nataka sasa tubonge jo some iconic moments za 2025 yes. So what's the most iconic moment in 2025?